Izikhonike zokuqala isahluko 10 verse 1. AmaFilisti alwa noIsrayeli, abantu bakwaIsrayeli babaleka phambi kwamaFilisti, bawa begwaziwe entabeni yaseGilibhowa. Verse 2. AmaFilisti aqosha uSawuli namadodana akhe, AmaFilisti abulala uJonathani noAbinadaba noMalikishua amadodana kaSawule. Verse 3. Impi yabanzima kuSawuli, abacibishelayo bamfica wakhathazeka ngenxa yabacibishelayo. Verse 4. USawuli wayesethi odibini lwezikhali zakhe, hosha inkemba yakho ungigwaze ngayo, funa labo abangasokile bafike bangone. Kepha aluvumanga udibi lwezikhali zakhe ngokuba lwesaba kakhulu, ngalokho uSawuli wayithatha inkemba wawela phezu kwayo. Verse 5. Udibi lwezikhali zakhe selubonile ukuthi uSawuli ufile, lwawela nalo phezu kwenkemba lwafa. Verse 6. Wafake uSawuli namadodana akhe amathathu nendlu yakhe yonke yafa kanye kanye. Verse 7. Lapho bonke abantu bakwaIsrayeli ababesesigodini bebona ukuthi babaleka nokuthi uSawuli namadodana akhe bafile, bashiya imizi yabo babaleka, amaFilisti afika ahlala kuyo. Verse 8. Kwathi ngangomuso lapho amaFilisti efika ukuphanga, ababuleweyo afumana uSawule namadodana akhe bewile entabeni yaseGilibowa. Verse 9. Amphanga athatha ikhanda lakhe nezikhali zakhe akuthuma ezweni lamaFilisti nxa zonke ukumemezela kuzo izithombe zawo nakubantu. Verse 10. Azibeka izikhali zakhe endlini yawonkulunkulu wawo, abethela ikhanda lakhe endlini kaDagoni. Verse 11. Selizwile iJabeshi Gilikadi konke amaFilisti ayekwenzile kuSawule. Verse 12. Wasuka wonke amadoda anamandla asithatha isidumbu sikaSawuli nezidumbu zamadodana akhe aziletha eJabeshi, awembela amathambo abo phansi kwe-oki eJabeshi, azila ukudla izinsuku eziyisikhombisa. Verse 13. Wafa kanjalo-ke uSawuli ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova, ngenxa yezwi kaJehova angagcinanga, nangokuba kade eyile ukubhula konedlozi ukuba abuze kuye. Verse 14. Akabuzanga kuJehova, ngalokho wambulala wabuyisela umbuso kuDavide indodana kaJese.